ani Papa Mali, ni Bashi Nyupe, ni Anusa Saba, Rashi Tsonga, Shizive. Shitsonga ni shimamili malembe mambiri ni bazela irinwe tinhlungu ta vele tikala tivava ni khani mama shitsonga vele anorilela yava ku mama mina nadzika mani vatota viriviri ka tinhlungu ta vele vakuni ta tsika kasi ka mina akova swinandzihisi ximbayisisi hi ririmu ra vadyi va hlampi akuri chili milk na dzika xilungu hi mpela wa lunga u hi lungili u munyu wa twala xixeve vana va hina va tlharihe ngopfu xilungu xi huma hi tinhompfu how are you daddy mina Mutsonga so ni muchangani cha nadzika ni amukele mpingu hiku andelela sikiti sangu nadzika matsanya anibi vana va mhani ni khonda xitseve unga bimzana inkombe yinga pimba xikosi loko nhlalala yi yimbelela vana noti nadzika Mina njobo ni boha kahle Nomo au fambi kufamba milenge na dzika Hambi uri na matari ungatsuki ulanda mkoka wa mamba na dzika
Shabu Naru, Giani, Ipito, Leri, Ar-
lokishi rajifunda nkulu sha gaza nkulu agiyan walaba yini swinwana ntukulu kubutisa swikahle nwananga unga tshiki ku mama xitsonga kokwa loko vaku unga pfuni u chika ku kotisa tamani swivula yini ivula ku mina ni xihlanga ta ku swenula hi nhonga mina mani oo oh, kokwa no hleka na n'wina ni khomi ntukulu ni kota ku yima leswi a mi leta ni ba hi nhonga a mi ta yimisa ku yini kokwani na dzika dzikani hi ririmi ra xitsonga